Mungu wa mbinguni unibariki, nipate pesa, nifanikishe mipango yangu, nifanye vizuri kazi yako. Mungu wa mbinguni unibariki, nipate pesa, nitimize ndoto zangu na malengo yangu. Nataka kuwa na majumba, magari, mengi 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 mengi. Nataka kuwa na maduka makubwa, makubwa yanifuate, yanipate, paka watu washangae, dadi dadi dadi, oh 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 oh, dadi dadi dadi, oh 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 oh. Nilete watu baba, inulie watu baba, nikutanishe na watu sahihi watakao nisaidia, dadi dadi dadi, oh oh oh. Kela, kela, we, 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 we. Mungu ulise utabariki kazi za mikono yetu. Zibariki baba, zibariki, zibariki baba, zibariki. Neno linasema kipawa kama kito cha thamani, macho ni pa mwenye nacho, ye ukapa ufanikisha. Nibariki baba, nibariki, ye baba, nibariki, bariki baba, nibariki, baba nibariki mimi. Naopambana nisifike washindwe, wanaoniombea mabaya washindwe, wanaonichongea kwa mabosi washindwe, kwa jina la Yesu. Wanaochukia mafanikio yangu washindwe, wanaoniombea mabaya washindwe, wanaopambana kuniharibia kwa jina la Yesu washindwe, washindwe, waleke waaibike wote, washuhudie nikifanikiwa washindwe kwa jina la Yesu washindwe. Kitu chochote kibaya kiwapate, walichonikusudia kiwapate, kiwapate wao, kiwapate wao, wale watesi wangu wanachotengeneza kinishushe, kiwapate, kibaya chochote kile kiwapate, kiwarudie, kiwapate kwa jina la Yesu. Nakirudisha kilichotumwa kunizuru, kiwapate, kibaya chochote kile kiwapate, wanachoniombea kiwapate wao kwa jina la Yesu. Niondolee laana na mikosi, ye Bwana, nifungulie lango na milango ya baraka zaidi. Amen, amen, amen. Baba nipe nimiliki mahela mengi mengi zaidi, madola mingi. Amen, amen. Nimiliki nyumba nzuri, magorofa na magari ya kifahari, mana yote ni mali yako baba we. Naomba nipandishwe cheo baba, mshahara uongezeke, kwa kukizi mahitaji yangu yote, kusikauke wateja ofisini kwangu baba. Bariki mashamba yangu yatoe mazao mengi, wengine wakikosa mimi nipate, wengine wakishindwa mimi niweze. Najitabili, najitabili, inua biashara yangu iwe kubwa duniani, nimiliki majumba, magari na hela nyingi nyingi, mashamba, viwanja na vitega uchumi kibao. Daddy, 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 oh.
Music.